mzuri wangu watosha, ubaya wangu watosha. Mama ukizidi majivuno, nitatoa wakupita, sokochomale, chekita, sokochomale.